Yeah, yeah. Twala siri kuchele. ZDA SJ. I got my boy Osboy on this one.
Osboy, Osboy.
Yeah.
Flow.
Say bay na kupenda kiukweli. Nikolas ni kufungulie sheli. Papa Laz wana die ni mefeli. Nge kwanga ice cream, nge kwanga kama deli. Mana yomi kato nani fanya kwa vile ma soulmate. Tunapendana zaidi ya stones a classmate. Ikweze kana lete mam told you adi wait. Jiku kupata wena ona kana on jate. Na kukusu mikwanja ni shajibanga. Takule tenga vitenge na kanga. Atama yae pia utataf nanga. La nomba tafadari bae usinifanya danga.
Kukume waka so kitoto kitoto. Tunafunga mwaka kwa mitoko
ya usinifanye danga. Nena nambu sinifanye danga. Ah baby baby.
Japo pesa si ipati ya anko magu. Nitakupa kila kitu siwe na tabu. Ukiwa na swali bay mijawabu. Nikupereke nyumbani adi kwa babu. Unapendanga kuranga chakura gani. Unapendanga kutop kuchiri nyumbani. Koja nipige na sipu ya ni blaza mondi. Ukamone tifa na Rayvani. You the lady go. Mina data tunayo mapigo. Nimekupa moyo na figo. Mia mwene meripata zigo. Kitandani siyo gogo. Zigo kama chogo na kupenda di milele. We kwa mune kama logo. Wache walete shobo. Awari unga lobo na wafunga mechi za ukeni tena baola shobo man.
Kukume waka so kito.
So kito.
Tunafunga mwaka kwa mito.
Sinifanye danga, lena nambu sinifanye danga. Ah, baby, baby.
Tige kimia super cool and mama let's just dance. Siku leo auto kwenda bulo sipo nipa chance. Siku sexy, no ni kudance na kubugi. Kino chako na tukate na tadu na mambo sudi baby.
I say stop can't to boy this is yellow is mine man. Na niko nae since he's well he's wine when. Saturday night I dream dream while the family dance. Siya chani nae she's eat down on me man. Benzi letu bado changa usiliti ye michanga. Bado niko nae na bado tunajipanga. Asa na jichanga pate pesa sta kudanga. Na namiliki machine sijo bongo kakumwaga man.
Kijo tipo haye. Kukume waka so kito, kito. Tunafunga mwaka kwa mito.
Ya usinifanye danga. Nena nambu sinifanye danga. Ah baby baby.
Leo watakoma koma.
Ambalulu baby.
Tiuna nisoma. Sinagashaye.
It's a boy ZDASCADD dawa. Nikuna Ozzy boy miawa. City music iwe cold ni drama sound.
City music.
Attention power. We love this, my man. I'm a hound nigga.